acha nikwambie, baby niseme hey. Hiyo simande ku ikatate nini mami mvu avasi. Acha nikwambie, baby niseme hey. Hiyo simande ku ikatate nini mami mvu avasi. Ninakupenda aleni sana, wendio ni wangu bad energy so far away. Baby masi I'm your soldier, he can take it by my defender. Never to offend you, I go defend you, my love for you. Yacha ni kwambie, nisemie, niyo simande ku ikatate nini mami mvu avasi. Yacha ni kwambie, nisemie, niyo simande ku ikatate nini mami mvu avasi. Some of them I say you're bad, some of them I call you stripper. Baby, me your defender. Wine, wine, baby, me like it. Sweet like banana. Enemies so far away. You're the best, yo. Yeah, kini mi malani Bolo busu. Baby, send me my bubu. My man is for you. Akumiku, bubu. Yacha ni kwambie, nisemie, niyo simande ku ikatate nini mami mvu avasi. Yacha ni kwambie, nisemie, niyo simande ku ikatate nini mami mvu avasi. Baby I love you, I need you. Sana, lady ya aleni sana, niyo si achidri sana. Pacho masana, hili yako si monju masana. Baddest
Soja boy,
with the show. Life a cry. Yacha
ni kwambie,
nisemie, niyo
simande
ku ikatate nini mami mvu avasi. Yacha